msebenzini selisini la ithi vuka lemsebenzini selisini la
welova vuka kusile sokhuphuka befunga sebeqedile ngithi umdala umthandazo yethu izwile yojabula noma izinto zihlelekile kithi welova vuka kusile sokhuphuka befunga sebeqedile ngithi umdala umthandazo yethu izwile yojabula noma izinto zihlelekile kithi.
It's late nights and early mornings that'll pay off. My mama couch, I had to get off. Ironic how you gotta work hard to live soft. Baby teen, lam shabi nix and beanie and I'm ready for war, let's go. When jalo teen game, ungazo tata my chance. So bam bang on my left and right, sunny. Pervader moving, there's no stop for me. Yo, I'm the boss, homie. EGPS, it is your top buddy. Sansa nos na na loot. Sikala pants ya kona pezun. Sipuma glemi kuku gotwa nonzo sfika pezun. Singa na loot. Sikala pants ya kona pezun. Sipuma glemi kuku gotwa nonzo
sfika pezun. Well, over vuga sokhuphuka befunga sebeqedile ngithi umdala umthandazo yethu izwile yojabula noma izinto zihlelekile kithi welova vuka kusile sokhuphuka befunga sebeqedile ngithi umdala umthandazo yethu izwile yojabula noma izinto zihlelekile kithi
sukuma gas nam angeke uyithole uhlele khoneni thandazo yogogo sigcinile noma singazishonipi ukuthi sibuye noplastic ejardin twice in akukholula basekhona phambili thina sizilwela nempumelelo ngitshele ngabantu bavalile siyagogoda ifa bavulile rifa ngifuna ukuningi mina netile sinkwa ishimane sinkwa noma nayimina mamita
sasalo singanaluthi siqala phansi yakhona phezulu siphuma kule mikhukhu kodwa nonzo sifica phezulu singanaluthi siqala phansi yakhona phezulu siphuma kule mikhukhu kodwa nonzo welova vuka kusile sokhuphuka befunga sebeqedile ngithi umdala umthandazo yethu izwile yojabula noma izinto zihlelekile kithi welova vuka kusile sokhuphuka befunga sebeqedile ngithi umdala umthandazo yethu izwile yojabula noma izinto zihlelekile kithi
ngithi vuka.